dadka reer Kanada ayaa maanta u dareeray codeynta doorashada baarlamaanka taasoo socon doonta ilaa 9 fiidnimo ee caawa xilliga Toronto. Xisbiyo badan ayaa ku tartamaya doorashada, waxaana ugu cadcad xisbiyada kale ah liberaalka oo 4 sano ee lasoo dhaafay xukumayay dalka, conservativeka oo ahaa mucaaradka rasmiga ah, iyo NDP oo doonaya markii ugu horreysay taariikhda inay qabtaan xukunka dalkan. Hogaamiyaha xisbigiisa hela kuraasta ugu badan ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha dalkan ee 4 sano ee soo socota, Justin Trudeau oo hogaaminaya liberaalka ahaana ra-iisul wasaaraha dalkan tan iyo 2015-kii, iyo Andrew Scheer oo hogaaminaya xisbiga conservativeka midkood ayaa loo saadaalinayaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkan. Waxaa tartanka ka qaybgalaya murashixiin badan oo ay ku jiraan 4 qof oo Soomaali Kanadiyaana oo kale ah, Ahmed Xuseen oo ka tirsan xisbiga liberaalka, xildhibaanna ka ahaa xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto 4 sano ee lasoo dhaafay, Naciima Faarax oo ka tirsan xisbiga NDP kana tartamaysa xaafadda Etobicoke North ee magaalada Toronto, Cabdiqaadir Cabdi Cabdul oo ka sharxan xisbiga conservativeka oo isagoo ka tartamaya xaafadda Ottawa West Nepean ee magaalada Ottawa, iyo Dr. Xabiib Maxamuud oo ka sharaxan xisbiga liberaalka xaafadda Christchurch ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. In ka badan 25 milyan oo qof ayaa codkooda ka diibanaya ilaa iyo 380 goob. Soomaalida ayaa lagu soo warramayaa in doorashadan ay tiro ahaan ka badan yihiin tii 2015-kii sababo la xiriira murashixiinta Soomaalida oo tiro ahaan ka badan doorashadii hore, iyo baraarug dhanka bulshada ah oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay codeynta. Shaqa abuurka iyo kobac dhaqaalaha ayaa ka mid ah waxyaabaha ay sida aadka u hadalhayaan hogaamiyaasha xisbiyada. Warbixin la soo saaray 18-kii bishan ayaa sheegaysa in 48% ay liberaalku helayaan kuraasta baarlamaanka, halka 40% ay helayaan xisbiga conservativeka, taasoo macnaheedu ay tahay inay meesha ka baxday helista dowlad aqlabiyada oo maamusha dalka. Hogaamiyaha xisbiga NDP Jagmeet Singh wuxuu sheegay inuu taxaaluf la samaysan doono liberaalka haddii conservativeku ay ku guuleystaan dowlad tirayar, taasoo horseedi karta in mar kale doorasho loo dareero. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.